SMG.
Can't get enough, can't get enough. Ah yeah, ice. It's time for Africa. Ah yeah, yeah, yeah. Leo tupo hapa mapopo, ila bounce amelewa, wait amelewa, DJ amelewa, sasa satatu na robo, ila boss amelewa, chawa amelewa, wana amelewa.
Turuke wote mapopo, leo tupo hapa mapopo, tucheze wote mapopo.
Hatuna pesa mingi ila tumejitafuta, tumejipata. Tumesha lewa tunasahau yale mashida na maukata. Tumekatia bima ya kulabata, tunalewe ya kino homu msata. Acha vurugue, nida inarusue. Ilibata so kukue, hakuna pombe za bukuewe. Ona wolpa melewa, tutwa melewa, amba melewa, tini amelewa, ona jaki amelewa, chapu amelewa, vunja amelewa, aisa amelewa. Manatata wena, saja wena, Mungu mwema, wala tuna. Manatata wena, saja wena, Mungu mwema, wala tuna. Leo tupo hapa mapopo, ila bounce amelewa, wait amelewa, DJ amelewa, sasa satatu na robo, ila boss amelewa, chawa amelewa, wana amelewa.
Turuke wote mapopo, leo tupo hapa mapopo, tucheze wote mapopo.
Watoto wazulu wameshajaa kila kona yani. Can't get enough, can't get enough. Nikisha shiba staki bapa nipeheni yani. Can't get enough, can't get enough. Una masha melewa, shisha melewa, shamta melewa, anta melewa, una chicha melewa, fifia melewa, ivana melewa, sufa melewa.
SMG.
Leo tupo hapa mapopo, ila bounce amelewa, wait amelewa, DJ amelewa, sasa satatu na robo, ila boss amelewa, chawa amelewa, wana amelewa.